The sound from Nyasubi ndani ambanyo N-A-C-H-A Nacho. Kikumbuka nilipotoka uwasiamini, hivi ndo mimi ambaye nilikuwa chini. Nilinama dharau, nilinuka dharau, hata nilowapa heshima na walini dharau. Haya, kiko wapi sasa? Mlosema mloponda kiko wapi dada? Kwamba tuwezi pata, mmeona kaka, kaniheshimisha Mungu mwenye mamlaka. Mkate hauzibwi kwa panya, kushindana na Mungu hapana. Nikutaka mwezi utoke mchana, haina maana, utasubiri sana. Maneno nimezoea, kejeli matusi na yapokea. Msiache kuniongelea, kuchekwa, kipi sijazoea. Kani heshimisha baba godo, kani piga tafso kidogo. Madeni nimelipa sina mkopo, ona sasa natembea kwa mikogo.
Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai. Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai.
Hakuna aliyejali maumivu yangu, hakuna aliyetambua thamani ya chozi langu. Asante Mungu umeniheshimisha, nakupa sifa, nilituma maombi yakaitika. Mana kuna wanadamu majemedari, kusengenya watu ndo hatari. Maneno yao pia ni makali, wachonganisho gombanishi ila misijari. Walisema mimi ni mzinzi, wakaweka vipingamizi. Wakanita mchawi na hizi, hivi vyote kamwe siripizi. Sina roho mbaya sijaungwa, riziki zangu uwezi kuzifunga. Kwa taarifa yako sasa na mchumba, yani na mtoto simlisema mini mgumba eh? Kani heshimisha baba godo, kani piga tafso kidogo. Madeni nimelipa sina mkopo, ona sasa natembea kwa mikogo.
Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai.
Baba asante,
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 asante baba.
Daddy asante, 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 asante kwa yote,
asante kwa yote,
asante, oh, asante,
asante baba.
Sifa zako nazivume baba,
nazivume,
anazivume baba,
nazivume.
Sifa zako nazivume baba, anazivume baba. Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai. Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai.
Thank you Lord. This is a sound from Nyasubi. N-A-C-H-A Nacha.
On this.